oo martif mees u fiirnay nadaafad iyo xafado ka dadaalanay nadaafad tan sidii leeyin badan because of the no biogi yaraadeen ay la tago sun gureen wasaq naqadeen ee kordhan wel ka awi jiray kullarin balki kullarin kullarin wal way hay ado gobolkan roogan isku roogan leey mar mar in shaqada bishaar ci wala jiray fiirsay ma hayna umad mandar yalahayn horta hoob si leeka dareeran oo ka hor liin ku horseenay wal liin ku qaban ida dibshaan latan haafad birdaal geex sagaal qof aad miyaas yid qof aad ku sheenay haafad wada jirta qof aad ku sheenay isla lama qof aad ku sheenay markan way boorto aad dibkii hore dareer jilaalkan geex kale ku hay biyoogi yaraadeen haddii yaraadeen maxamed oo yaraadeen meel la raay wasaq bo dadkii kanoon reebuma biyo wasaq iyo nadiif kuma shaldeen ayaalka tan afjeel ku reeb la fadaay dadkii baa waalidintii waa igliin walkasta soo biyay ayaalka halku reebay biyo dhiiqadan wasaqan halku reeb wal ku noqon ganaasatada meel la raay eedan gaabi hayaan dadkan ganaasatada ummadda dhamaado hayta qaxootiga bulshada ka arriro hayo la dhalayaan lan walba ganaasatada ee kumid ganaasatada yaryar ganaasatada weyn sabab shal haadaan ummadun qaxagan ee bulshada ka arriro hayta masaakiinta ee walban haysana inay iyo an gargaaraan lanki ilaahay wal si dadkan wal ka caawiyay meel ay dadkan bukaanka isbitaalka hadii la wada jeefay awlaada saqeyrinta oo meel ay shuban biyootan ka dhigi inay iyo an dhinsha ku taakulayaan lan alla lanki ilaahay wal si walba dadkan.